muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banwanyi mwiriwe neza ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Burundi radio ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ariko rero mudukurikire no kuri internet @ radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, maze mukurikire iki kiganiro cyanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nimuze rero koko muri isanga. Abashakashatsi bamwe babita abakozi ijisho ritabona. Aba bakozi ni bande? Ni abakozi bo mu rugo. Umuryango mpuzamahanga w'umurimo, Organisation Internationale du Travail OIT mu Gifaransa, cyangwa International Labour Organization ILO mu Cyongereza, rimwe mu mashami ya Loni, uvuga ko abakozi bo mu rugo cyangwa se abakozi bo mu nzu mu Kirundi ari miliyoni 75 n'600,000 ku isi yose. 76.2% n'ab'igitsina gore. Mu Rwanda se abakozi bo mu rugo bangana gute? Nta mibarizwi na gato. Mu bibazo bafite harimo ko nta tegeko ribarengera ribaho, ntibagira amasezerano y'akazi yanditse, bakora amasaha menshi kandi bagahembwa intica ntikize. Ariko ahari ikibi kurusha ibindi, ntibahabwa agaciro, barasuzugurwa, baratukwa, ndetse bakahohoterwa, nabyo ntitubyibagirwe, rimwe na rimwe ahubwo bakabambura ntibanabahembe cyangwa se bakabakata amafaranga ku mushahara wabo uko bishakiye. Umwe mu banywanyi b'ijwi rya Amerika, Twagira Yezu Marcel, yitegereje ibyo bibazo byose, noneho aratwakura ati mwazadukoreye ikiganiro ku bibazo by'abakozi bo mu rugo. Niwe twatumije. Ndizera ariko muri iki kiganiro rwose abakobwa ko namwe muza kuboneka, nubwo nabonye kuri Facebook nta mukobwa wohereje nimero. Mutinyuke di, mutinyuke namwe muvuga ibibazo byanyu, kuko namwe birazwi ko abakozi bo mu rugo b'abakobwa muhohoterwa cyane 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 ku byerekeranye n'igitsina. Mumenye rero ko ibuye ryabonetse ritica isuka, niyo mpamvu mukwiye kuvuga ibibazo byanyu. Ariko rero duhamagare umutumirwa. Twagira Yezu, we urahura komeye.
Muraho neza Thomas Kamirindi aho muri Amerika Washington DC. Murakomeye namwe?
Yego turakomeye. Akavura kabyutse kagwa gatoya, ariko turaho tumeze neza, hameze neza. Namwe rero ni amahoro.
Natwe turashimira Imana n'abantu bakeya, Kigali irashyushye. Dufite izuba riringaniye, ariko n'ikirere kirimo umuyaga mwinshi, ariko muri rusange turi amahoro, turi bazima.
Ngushimiye rero cyane umwanya uhaye ijwi rya Amerika. Ndabizi ko uri umunywanyi w'ijwi rya Amerika, uri mudatenguha, utanga ibitekerezo kenshi kuri radio ijwi rya Amerika. Nyine nk'uko nabivuze, ni muri urwo rwego wifuje yuko radio yanyu ijwi rya Amerika yakora ikiganiro ku bibazo by'abakozi bo mu rugo. Hanyuma ntabwo wigeze usaba ko kuba umutumirwa, ariko twafashe icyo cyemezo tumaze kumva neza ko ubisobanukiwe, ko ubizi neza, ku buryo rero waganira n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika bandi, mukungurana inama, mukungurana ibitekerezo uko bikwiye, hanyuma tukareba nimba hari n'ibisubizo. Nuko mu magambo make rero imirimo yo mu rugo ni iyihe, umukozi wo mu rugo ni muntu ki?
Narakoze cyane Thomas ku cyo kibazo kiza mutangiriyeho. Muhashobora kwibaza ngo umukozi wo mu rugo ninde, imirimo akora ni iyihe. Kwikubitira ndabanza mbire abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika ko akazi ko mu rugo cyangwa se imirimo yo mu rugo ni imirimo myinshi ivuna ariko itagaragara nk'uko watangiye ubivuga ku icyo cyegeranyo cy'umuryango ushamikiye kuri Rwanda. Kubera ko ahangaha abantu benshi bitiranya akazi ko mu rugo wenda n'ibintu n'akazi gakorwa n'injiji, akazi gakorwa n'abantu batize, akazi ko kubura icyo nkora, ndetse ubwo navuze icyo nkora reka njye gukora mu rugo. Oya, byo siko biri. Ikindi akazi ko mu rugo kubera ko ari akazi katagira amategeko akagenga cyangwa hagati y'umukozi n'umukoresha ari ugusezerana bo ubwabo bakorana mu cyizere gishingiye ku kwemeranya umushahara wabo gusa, kwezi kwashira akayaguha cyangwa se akakubikira bitewe n'uko mwabyumvikanye. Akazi ko mu rugo rero nkabara mu bice bitatu by'ingenzi. Igice cya mbere umukozi wese ugengwa na shebuja amasaha 28 iminsi 77 ibyo yaba akora byose uwo tumwita umukozi wo mu rugo kubera impamvu zikurikira.
Yego.
Ushobora kuba ukorera umusiribateri w'umucuruzi akaba afite piyesi acuruza wenda piyesi bereshanje, mukabyuka kare kare mu gitondo ugakora isuku mu rugo ugatunganya breakfast ukanywa icyayi
mugahita
mugutegura ibyo mukagenda mugacuruza bya byuma nimugoroba mugatahana ukongera ugakubara ugateka ukamugaburira mukaryama. Icyo gihe uba uri umukozi wo mu rugo. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ubwo abo ngabo baragendera muri za bandi bajyana na bashebuja ku kazi mu mabotike atandukanye, mu maduka hirya no hino, ariko n'ubundi nta handi batari kwa shebuja abo tubita nabo abakozi bo mu rugo. Ndi twita umukozi wo mu rugo icyiciro cya kabiri ni abitwa abakozi bo mu rugo nyirizina. Abo twita abitwa abakozi bo mu rugo bazi ngo ni ba bandi bateka, wa muntu wo ku gipangu urakingurira imodoka agatekera shebuja akamesa agatera ipasi agakora isuku mu nzu akabyuka yoza imodoka, uwo niwe abantu benshi bita umukozi wo mu rugo. Uwo nawe niwe. Uwa gatatu abantu bakora amasuku mu ngo z'ababosi babo ariko banabayo badataha, akaba ntahahuriye n'igikoni, akaba ntahahuriye wenda n'iyo myenda cyangwa n'iyo nzu ya bosi we, ariko akaba ari wa muntu utunganya ubusitani bwo mu rugo, akaba ari wa muntu woza imodoka wo mu rugo, akaba ari wa muntu mbese ubarizwa mu rwa rugo rwa wa mukire varende ya jusqu'à dimanche amasaha yose, uwo nawe tumwita umukozi wo mu rugo. Ngaba abantu batatu batandukanye kwa kazi gatandukanye ariko twita abakozi bo mu rugo.
Noneho rero wowe ku giti cyawe ibibazo byose wabirebye kubera ko nawe uri umukozi wo mu rugo ukora iki ubusanzwe?
Ubundi njye mu buzima busanzwe mbana n'umunyarwanda akaba n'umunyakenya icyarimwe kubera ko afite ubwenegihugu bwa Kenya n'ubw'u Rwanda. Ni njye nawe gusa uretse abaza kuducungira umutekano nimugoroba, ubundi urugo n'urwanjye nawe gusa uko turi babiri.
Ukamukorera iki?
Ubwo bivuze ngo akandi kazi kari mu rugo kose nakanjye ukuyemo jardin kubera ko hari abantu babigenewe baza gutunganya umusitani.
Ariko rero ubusanzwe mbere yuko ujya gukora imirimo yo mu rugo warabanje wiga ibyo guteka hanyuma uranabikora kuva mu 2010, watunyurira muri makeya
urugendo rwanjye ku bijyanye n'igikoni? Murakoze Thomas. Ni ukuvuga ngo umujyi wa Kigali hano mu Rwanda, nageze mu mujyi wa Kigali ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka 2006. Naje ndi umwana ukiri mutoya, umuntu warunzanye yari ajyanye mu bintu byo gupagasa mu bintu bijyanye n'ikiyede ahantu bari kubaka ubuyede, ngira ngo burumvikana mu Kinyarwanda.
Ni wa muhereza mbese mu magambo make?
Ni uhereza abafunze. Icyo gihe ndakora nari umwana w'umunyantege nkeya, ibyo bintu byo kurwana na burokesima ntabyo nzi, ntabwo nsobanukiwe. Umuntu agakumbwira ati rero sha utazagwa mwaka kazi, ngwino nkurangire akazi ko mu rugo natangiye nkora hano muri kiri ya mbere kugishumuntu kugishusha gakeya muri kote ugana kuri Mirake umuntu nakoreye icyo gihe ngira ngo twamaranye imyaka igera kuri ine hanyuma maze kubona ko ibintu by'igikoni nshobora kuba mbiza ariko mbikora na kajagari anshakira amahugurwa mu bafreri ari naho nagiye kwimenyereza ibintu bijyanye n'igikoni none ibintu bijyanye n'igikoni byanyabyo noneho permane kubyinjiramo byanyabyo barako nabyinjiye mu muri 2010 cyo gihe
urangije mu mahugurwa
ndangije mu mahugurwa nirwo navuga natangiye kwikora nk'umwuga kuko iyo ntafite akazi nk'aka ngaka birakabya amakwe ndabitekera abantu bagize amafete amaniza feye umva nkagenda hakora ibiraka iyo nafite akazi ndagenda nkakora ibiraka nkatera ibiraka nta kibazo hanyuma ubwo mu 2010 rwa rugendo rero warumbajije ko byatangiye nuko nabinyuramo muri make nakoreye abantu batandukanye mu bikoni by'abantu batandukanye umuntu benshi batandukanye ku buryo muri 2011 ho naje kwisanga mu rugo bw'umwe mu bari bageze guverinoma y'icyo gihe urwo rwa minisitiri honorable minister ntabwo ndamuvuga izina
yego ntabwo ari ngombwa
ubwo mpageze nawe yaramfashe yumva afashe uko dufata umukozi wo mu rugo bisanzwe ati nani wabana buriya muzane na ntacyo nubwo yagera arabahano urugo awe ndagakora n'isuku kuko nta waruzi ko ibi bibigikoni kubera ko icyo gihe ama certificat buri kigo cyatangaga certificat zacyo buri kigo kigatanga certificat zacyo WBA yahizwe n'ibiyo isa nk'iyabikoze neza ishyari ikigo kimwe ku buryo uwize Rwamagana n'uwize Kigali usanga certificat zabo ari zimwe ziriho kashe ya WBA hanyuma turakora na 2011 2012 2013 mu kwezi kwa kane turatandukana cyo gihe nari maze gukura no kugira agafaranga ngiye kwimariya kuko ubundi njye ndubatse ndi umugabo w'umugore umwe n'abana babiri ku buryo bwemewe n'amategeko ya leta n'aya kiliziya
yego
hanyuma ubwo maze kwimariya 2013 akazi nkakomereza mu bihaye Imana
baba katolika
abapadiri
yego baba katolika
yego
aha
nagiye gukora muri paruwasi imwe y'abagatolika turakorana ariko buriya bihaye Imana kubera ko bahenda amafaranga makeya nahakoze imyaka ibiri mbona nta bivamo ubwo mbivamo ntangira business yo kwikorera ibyanjye ku giti cyanjye kuko nari maze kugira ubushobozi bufatika hari ibyo natangiye gukorera Kampala mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda kugeza ubwo umubano w'u Rwanda na Uganda waje mu gatotsi ejo bundi muri 2018 dutaha tudakoze ibirenge hatsigaye twaranahombye cyane mu gihe twibwira ko umubano ugiye kuzanzamuka covid nayo wacu nahatesekaye noneho bafungira rimwe ubwo muri iki gihe cya covid nibwo sa naho nongeye kugaruka mu kazi abantu twabanye barambwiye ati Marcel turakuzi imikorere yawe turabisobanukiwe none garuka i Kigali ngwino tuguha akazi ngwino tugushakira akazi nuko nagarutse mwaka akazi muri rusange
muteze amatwi rya byijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na twagira Yezu Marcel ikibazo ni ku bakozi bo mu rugo bakora bate bafite ibihe bibazo niyo nsanganya amatsiko y'iki kiganiro muri isanga rero kuri telefone dufite Janvier yanwari we
yego
urahura koma
ndakumva niyo tumwe twagira ni muraho neza
yego yego wabwira umutumirwa aho uherereye
Yemvuka mu karere ka Karondo mu murenge wa Murundi.
Yego.
Ariko ndi kwaje mu karere ka Ruhango kubera impamvu z'akazi.
Yego.
Nagira ngo ndi kuvuga kuri insanganyamatsiko maganiye. Ye akazi ko mu rugo rero. Nakazi nakwita ko atari akazi kabi na gato.
Kubera iki?
Kubera ko nanjye ku kazi naragakoze nakanyuzemo. Hari intambwe naje gutera nkavamo ariko nikwesha ako kazi hari umugabo umwe nakoreye ukora muri Minaroke
yego
yari akiri umusibateri twatangiranye ari umusore twakomeza turabana aho amaze bikaka umudamu turakumujyanamo turabana nahembwaga umushahara utari munini natangiye nenga amafaranga 2020 akundi ari kugeza aho umuntu wakuriye mu cyaro kandi nta kandi kazi nari mfite nabasaba kubona nakuremo amafaranga nemeye kugakora uwo musaruro nakoreye ndawukorera naje twaje gukorana imyaka itatu ariko kugira ngo ubwo yawe akakoreye imyaka itatu ubana n'umuntu
yari yaraguhaye amasezerano y'akazi
umbaze
yari yaraguhaye amasezerano y'akazi byanditse mwarasinye
oya n'amasezerano y'akazi amasezerano y'akazi kwari kwitwara neza no gukumanya imyaka ingana gutyo
aha
bisaba kugira ngo ube wakwihangana ukore bimwe inshingano zawe akenshi icyo nagiye inama nk'abakozi bo mu rugo cyane bakwiye kumva ko barashoboye ariko bijya bitangaza iyo isanzwe nk'umukozi wo mu rugo akora nk'ahantu kandi ibyo akora abizi neza yakaba n'umuntu mukuru ufite imyaka yabamuriyetayemewe ko ari umuntu mukuru
yego
ariko ugasanga ibyo arimo ntabwo bihagazemo neza ugasanga urugero niba ari gukora amasuku mu rugo akayakora kubera ko areba abakoresha be bahari ugasanga niba agiye gutegura amafunguro arayategura neza yuko abakoresha be bahari
mbese mu magambo make uravuga ko badakwiye gukorera ijisho
adakwiye gukorera ijisho kandi kuko akenshi na kenshi gukorera ijisho iyo umukoresha wawe agasanga uri gukora ibintu akenshi hari igihe ashobora kwinjira wenda aje mu gikoni abizihiza yagutunguye ugasanga kubera ko ibindi wari urimo bidatunganye nawe ubwawe ku mutima wumva utarimo neza urikanga
niko se Janvier usibye ko uvuga ko ako kazi wakavuyemo ubu ngubu wikorera ibyawe bisanzwe ntabwo ukiri muri ako kazi ko mu rugo
ubu nikorera ibyawe nikorera ubucuruzi naje gushaka n'umudamu
nuko nuko Janvier reka gushimire cyane rero je ndagushimiye cyane rwose umusanzu utanze muri iki kiganiro urakoze cyane
urakoze cyane kwizera wafitiye tumaze kiganiro
ye umugoroba mwiza ijwi rya Amerika niko se twagira Yezu ibingibi Janvier yavuze byo gukorera ijisho bibaho cyane mu bakozi bo mu rugo
Janvier ndabanza kumushimira ku gitekerezo atanze kuko bibiri bya mbere bisa nk'aho ari ibitekerezo iki kibazo cyo gukorera ijisho rero ugikora wese ntabwo gukorera ijisho bivuga kuba uri mu kazi ko mu rugo gukorera ijisho biterwa na kamere wowe ubwawe ikurimo wowe nyirizina wowe ukora biterwa na kamere ikurimo kuko umuntu udashobora gufata akazi akari ko kose sinaka ko mu rugo gusa ngo akagira ke uwo muntu nawe ubwe aba niba navuga abatagira ubwenge cyangwa adatekereza kuko niba akazi kaguhemba ukaba ufite akazi kaguhemba ukesha ubuzima rimwe na rimwe bakunze kuvuga ngo imishahara yabo ni mitoya ariko umushahara uba mitoya kubera wowe ubwawe ku giti cyawe kuko umukozi wo mu rugo n'umukoresha we niba ubwabo bumvikana nta sosiyete cyangwa itangazo rihita kuri radiyo ngo ahantu habakeneye akazi uzajye gukora interiviyu cyangwa uzajye gukora ikiganiro cyanditse kugira ngo ubone ako kazi niba rero ushobora kumvikana n'umuntu amasezerano mugiranye mu kwizerana gusa ukayarengaho wowe ubwawe urumva ko nawe ubwawe utageze ute utiyizeje aha ndaguha urugero kubera ko aho nkora nasanze bari bamaze umuntu wari nasimbuye nawe yari amaze imyaka ine kuko ubu ngubu njye ngiye kwa mama zitatu ariko nasanze inzu yarabuze unyemerere mbivuge uko biri
yego
noneho maze gusanga inzu n'ibikoresho byinshi bitagira isura ukibaza urugo rw'umukire amprisi w'umunyamahanga ubwo njyewe nshyiraho akanjye nk'umuntu bityo ashaka ubona naho covid yari itugejeje abantu bagaruka kugisura nesi wiki mpageze bati aha ni kwa runaka none se kwa zagenze bite ubu nabaye inshuti ya famiye basigaye baragira abashyitsi nta muntu ukijya kubatekera ni Marcel imodoka ikaza kumfata ahangaha nkagenda imodoka ikaza kumfata nkagenda kubera iki cya kizere bambonye kudakorera ijisho rero kwa buri muntu niko kwiyubakira izina bwe ku giti cye gukorera ijisho ni ukwica feze yawe ni ijambo rimwe
nuko wakomeje ku by'umushahara hanyuma hari ubushakashatsi nasomye bw'umugabo witwa Manirakinga Manase yabusohoye mu 2020 avuga ko umushahara w'abakozi bo mu rugo muto ku kwezi ari 10,000 umunini ni 40,000 ariko akora imibare n'amasaha bakora aza gusanga ubundi umushahara muto ku mukozi wo mu rugo akagombye kuba ari 551 ku kwezi. Ibyo rero ni ubushakashatsi bwa Manirakinga Manase yasohoye mu mwaka w'2020 arimo akorera impamyabumenyi muri kaminuza. Hanyuma iduhe twese Gervais we yatwandikiye ati mureke mbanze mbirebe neza ntaza kumubeshyera nabyo hari igihe umuntu asoma ibintu nabi akavugira umuntu nabi ati mu rwego rw'ibiganiro muzatubarize aho twazajya natwe tubariza ibibazo byacu kuko turahohoterwa tukabura aho tubariza. Ubwo rero iduhe twese yego abumva ijwi rya Amerika bazaguha inama ariko nshyizeho akanjye ndakeka wituye RIB umuntu aguhohoteye ukagenda ukitura RIB buri ruriya rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ndahamya yuko yagutabara ndahamya yuko yagufasha ni igitekerezo kinjemo gutya cya mbere ubwo ariko rero nyine tuzakomeza abanywanyi b'ijwi rya Amerika twese n'abakozi b'ijwi rya Amerika dufatanye hanyuma niba koko ugorwa gutanga ibitekerezo byawe kuhohoterwa urwego wakwisunga ubwo igitekerezo cya mbere nyine niriba hanyuma nimba hari n'izindi nzego tuzagenda dufatanya. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite Emile. Emile
salve
urahura komeye
nibanda komeye namwe mwako
yego turaho wabwira umutumirwa aho herereye
Jennifer ndoni mana Emile muri kanakanya ntereye ni gisagara cha Nairobi muri Kenya.
Nairobi none si Nairobi mwumva ijwi rya Amerika
urajyumva nje nkabye ndajyumva ariko nje kuri interineti ariko ntakumva iradiyo bisanzwe nk'ibintu nk'ibiganiro akenshi na kenshi
none se aho ngaho uri ndumva hashobora kuba hari radiyo cyangwa se televiziyo iri mu isakuza wagabanya gatoya
reka nta kintu na kimwe gihari
none ko hari ibisakuza
cyane nkorera ndi mu kazi
uri mu kazi ahantu hari abantu benshi nuko ibyo ari byo byose rero nyine wari ukwiye gukora uko ushoboye ku buryo urwo rusaku rutakurushijwe igitekerezo cyawe mu magambo magufi yavunaguye
nje rero igitekerezo nari mfise akazi ko mu nzu naraga kujya igihe kirekire ubwo njye ntanguye kugakora ntangura kugakora ari mu 2010 icyo gihe njye nakorera amafaranga 1,500 y'amarundi cumi gusa nari nkiri mutoyi no kunkengera ariko nkaca ndaba akazi nakora nkaca ndaba n'1,500 ariko ndakorera ku kwezi ndabye amasaha nkora kuko ikintu nasanze umenga mu kazi ko mu nzu kiragoye cyane
Emile ntabwo tukumva neza kubera urusaku utubabarire rwose ariko mu magambo make yanumvise yuko wigeze gukora akazi ko mu nzu uhembwa 1,500 usanga ari make ndagushimiye cyane Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare Mugoboka Nshuro Ephrem. Mugoboka Nshuro
karame
urahura komeye
murabo neza kamirindi
imyaka myinshi cyane
cyane biheruka na kera
cyane rwose uracyabaho
turaho
none se ku Ijwi rya Amerika utakijyakura byagenze gute ntabwo ukiri inshuti y'Ijwi rya Amerika
ni inshuti yaryo kenshi nagiye mbabaza ko twagirana ibiganiro mukambwiraho kenshi nta gahunda mwari mufite ariko bishobotse nge mba ndi mba ntegereje kugira ngo twaganira nta kibazo
turabizirikana hanyuma ubwo ngubwo tuzagushakira umwanya wari ufite igitekerezo nk'uko wanyandikiye uti abakozi bo mu rugo n'umusanzu wabo nagira icyo nunganira umwanya ni uwawe ariko mu magambo avunaguye
navuga ku bijyanye n'akazi k'abana bo n'abakozi bo mu rugo
kuki wari uvuze abana
bari abantu n'abagaciro cyane
wari uteshagujwe uvuga ko ari abana ariko abenshi abakozi bo mu rugo uzi benshi n'abana
oya si abana kubera ko mu mategeko y'u Rwanda ntabwo umwana yemerewe gukoreshwa imirimo yo murugo
oya birahari birahari nabyo ahubwo birahari ahubwo kubera ko nanze kubivanga n'iki kiganiro kugira ngo kuko abana nyine n'urwego rwihariye ni gice cyihariye cy'abanyarwanda ministeri y'ubutabera yashyizeho urwego rubikurikirana nabisomye nihuta nabo ndagira ngo nzabashakira umwanya wabo birahari wibihakana
bishobora kuba bihari ariko mu rwego rw'amategeko ntabwo byemewe umwana kuva ku kwezi kumwe avutse kugeza ku myaka 17 abarwa nk'umwana
yego ndabyemera ko amategeko abivuze ariko barabikora
n'amasezerano y'umurimo n'umukoresha we ahanini ntabwo yemerewe kuba yakwinjira mu rwego rwo gukora akazi runaka
yego
ariko kuva ku myaka 18 kuzamura hejuru umuntu ashobora kwiyemeza gukoreye igikorwa runaka agahabwa umushahara ujyanye n'igihembo aba yagenewe kuri uwo murimo ku bijyanye rero n'abakozi bo mu rugo urabona umuntu umukozi usiga mu rugo ugasiga imitungo yawe yose niwe uyireba niwe ugutekera ifunguro niwe ugutekera potaje niwe uguha icyo kunywa ukamusigira urubyaro rwawe abana bawe akabamenya nyuma yo ukaba wabirengaho ukaba wamufata nuko wishakiye nyira ko ari ukata ishami ry'igikwicariye niko jye nabivuga rero nk'uko tubizi mu bijyanye n'imigani igenda ivugwa kandi mu mugani ugana kariho bavuga ko umurunga w'iminsi ari umurimo mu gifaransa akavangura travail a noblir homme umuntu rero wese ukora umurimo runaka uko waba umeze kose agomba guhabwa icyubahiro agomba kubyubahirwa ntabwo rero wafata umuntu kubera ko wenda hari ikintu bita smig
yego
salaire minimum entre professionnel garantie wenda umukozi wo mu rugo ushobora kuvuga uti wenda ari muri kategori z'abantu bahembwa amafaranga aciriritse ngo we wabigenderaho umufata uko waba wishakiye ntabwo byaba ari byo cyane cyane yuko ubuzima bwacu busa nk'aho buri mu biganza by'abo bakozi
ndagushimiye cyane Ephraim we
murakoze cyane namwe kamirinda
iyo umugoroba mwiza
namwe
nari nibagiwe kukubaza ariko ngo ubwire umutumirwa aho uherereye kugira ngo bimuhe igitekerezo
njyewe ndacyatuye mu kagari ka Cyasi Makamba akarere ka Ngoma umurenge wa Kibungo mu Rwanda
ni mu ntara y'Uburasirazuba
yego
ndagushimiye cyane
namwe murakoze cyane
niko twagira Yezu Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda sinzi uko byagenze twagira Yezu none uranyumva sinzi uko byagenze yego urahari
ni Daniel
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nagira ngo tuganire na twagira Yezu nyine umutumirwa muri iki kiganiro muri isanga kuri iki kibazo cy'abana nawe kugira ngo atubwire uko bimeze nimba koko abana nabo bajya babakoresha imirimo yo mu rugo imirongo ndumva ya telefone isa niyivangavanze twagira Yezu urahari twagira Yezu
ndakumva neza
nari nakubuze byari byagenze
gute ngenda kumva neza ntabwo nigeze mva ku murongo
je ntabwo nakumvaga rwose umbabarire nuko wumvaga rero ukuntu duterana amagambo na mugoboka nshuro ku kibazo cy'abana bashobora kuba bakoreshwa imirimo yo mu rugo icyo kibazo cyo mu Rwanda kirahari cyangwa nta gihari nk'uko inyigo zimwe zibyerekana
murakoze icyo kibazo rero ndashaka kugisubizanya n'iki kimishahara uwo mushakashatsi yakoze buriya ni ukuvuga ngo yavuze ko kuva ku bihumbi cumi hagati y'ibihumbi cumi n'ibihumbi 40 ariko njye buriya rwose ayo mafaranga sinigeze nyakorera
wakoreye make ya cyangwa wakoreye menshi kurushaho?
Oya, nukuvuga ngo ngiye mpembwa hagati y'ibihumbi 70,000 na 20,000 umushahara nyirizina sinda uvuga. Ariko mpembwa hagati y'amafaranga 70,000 na 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma rero babandi ubushakashatsi ari igihe umuntu ajya gukora ubushakashatsi akajya kwa ba bantu bahenda ubusabusa kubera ko badashaka gukoresha abakozi professionnel, akeneye umukozi arahemba 10 uvuye iyo mu cyaro ugasanga akoresha abakozi 2 ariko 2 n'ubundi ku buryo igera mu rugo rwe ugasanga ntabarimo. Abo bana barahari, barahari. Tekereza ko ari nabo batwicira seve, bahora bavuga ngo umukozi wo mu rugo ni karya rugo, ni umuboyi, ni umuyaya, bya bindi byose bakunze kuvuga, kuko wumva ko hari n'umuntu winjije nyine utarize utashobora kugira icyo ageraho. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko abo bana barimo, ahubwo ikibazo ni ukusanga abantu babakoresha kugira ngo ubindi rubabwire ko bitemewe gukoresha umwana biba bitoroshye, kuko hari n'abo duturanye batarafatana amarangamuntu kandi bari mu kazi, wareba n'uwo bakorera ukabona udakwiriye kugira ute gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Aho niho usanga ibibazo biri.
Bagira Yesu, nimba hari abantu zibakoresha abana, kuki rwose utagera ukarya kara inzego zibishinzwe za Minisiteri y'Ubutabera cyangwa se umuryango uharanira uburenganzira bw'umwana, hanyuma nabo bagakoma karuru bakamutabara? Gukoresha umwana ntibyembewe, umwana ararerwa.
Ibyo ngibyo kugira ngo bigerweho 100%. Inzego bwite za Leta harimo Mije Profe, Minisiteri ifite umuryango mu nshingano, hakazamo Minisiteri y'Urubyiruko, hakazamo wenda n'ubuyobozi bukuru bw'itorero ry'igihugu, bakize hamwe bakajya wenda nka rimwe mu mwaka cyangwa se rimwe mu gihembwe bategura bya biganiro byo gukunda igihugu nk'uko twumva ngo abandi bagiye ku itorero, bakavuga ko bakusanyije abakozi bo mu rugo mu murenge runaka mu karere runaka bagiye guhabwa ibiganiro by'uburere mboneragihugu byo gukunda igihugu nk'uko abandi bitabira itorero, aho ngaho niho twajya turavugira ibyo bibazo. Naho njyewe ntabwo naza nakiwanjye sindagasoza ngo njye no kurebuzwa hirya no hino ngo erega minisita hariya hari umukozi w'umwana. Ibyo ngibyo bishobora no gutuma njye niburira umugati ngo dore runaka akoresha umukozi w'umunyamagambo yigize umugenzuzi hano, bigatuma idashobora no kongera kubona akazi. Ahanini nicyo ngicyo gituma bitavugwa kandi abakozi bakatwihisha.
Mwabikora mu ibanga, ariko mwabikora mu ibanga, ntabwo mwajya ku karubanda ngo mubivuge nko kuri radio tuvuge, ntabwo wabivuga cyangwa ujye mu kinyamakuru ngo uvuge ngo kanaka cyangwa nyiranaka akoresha umwana. Wajya ubikora mu ibanga ariko abantu bakarengera umwana.
Ibyo ndabyumva ndanabyemera, ariko dore ingorane aho ziba ziri. Ya ka kazi kacu ko mu rugo katagira amasezerano y'akazi, bivuzwe ngo nikagira n'ikiruhuko, iryo banga uzarikoresha ite utabona umwanya wo kuruhuka? Wakabaye uvuga ngo muri weekend wenda si inkoro, so ku cyumweru si inkoro, n'ubwo ari ku cyumweru ndiherera mpamagara nimero nk'iyitishyurwa, nimara guhamagara nimero itishyurwa ntanga amakuru ntanga adresse. Ariko ingorane na babandi bazagenzura baraje basanze umuntu ni umunyamategeko yunganira abandi mu nkiko, umuntu ni executive w'umurenge cyangwa w'akagari, hari ibintu burya kumva biba bitoroshye, ari nayo mpamvu ubona hari ibice bimwe kugira ngo tubisobanukirwe, kugira ngo umenye ibyo ari byo, rimwe na rimwe bikunda kugora ukabona ko hari igice gisize inyuma. Iyo urebye mu mujyi wa Kigali iribarurishamibare rigiye kuza n'iryo rizaduha imibare ifatika y'abantu batuye mu mujyi wa Kigali, niba mu mujyi wa Kigali hatuyemo abantu n'urugero wenda 1,000,000 byanga bikunze harimo abakozi bo mu rugo batari munsi y'800,000. Za bakozi rero 800,000 kuko hari urwo usanga rukoresha abakozi 3-4, byanga bikunze rero abakozi bagera mu 500,000 bavuzwa uburenganzira bumwe na bumwe, bakora akazi amasaha menshi y'umurengera, umugani wawe bakorera ku cyizere gusa ejo bundi muri covid twumvise umukozi we yarwaye yamara kurwara covid 19 akamupakira muri butu wakifunga kifurahisha ka akasimodo kakamutwara muri butu
butu iri mu kuvuga handi nyuma mu modoka ari ivatiri bashira imizigo mu ivatiri nyuma hari
kugira ngo atamwanduza nuko baje kumufata uriyumvisha uburemere rwo kuba hari abantu bagitekereza batyo nuwo nguwo rero kugira ngo umutange amakuru cyangwa azabimenye cyangwa ujye kumuha amakuru nawe ugafite iyo myumvire ntabwo ari ibintu biba byoroshye yamutwaye muri butu kandi ni umuntu uzwi ntabwo ari umuntu utazwi wumva kiba ari ikibazo ibyo ngibyo byahagurukirwa n'inzego z'ibanze kuko dufite inzego zubakitse mu Rwanda dufite amasibo dufite imidugudu kandi umuyobozi w'isibo abazi hafi ya bose abakozi bakora aho ngaho ako nkabaza umuyobozi w'isi ubona umuturanyi we afite akana kadafite diseta dizita akarusha kamunira ngo niba ariwe twashyiraho amakosa kuko n'abo ngabo tuba duturanye aho ngaho kandi babizi bababona icya kabiri kutajya kwanduza umukozi igihe wamuzanye biri mu bitera ryakoreshwa ry'abana kuko ugiye kumwanduza bakaza kubona ko ari umwana mutoya wa muntu ugomba kuguha uburenganzira bwo kubana wa mwana wa mukozi bituma kubwira atariko uje kumwanduza bigaragara ko uyu mwana ataragira iki imyaka y'ubukure yo gukora ubwo rero kwa kunda azamusubiriza akamara umwaka ntazwi ntazi iyo yaturutse iyo irangamuntu ubu ngubu umuntu ayifatira aho ashaka niba anayifite kuko irangamuntu ayifata kuri 16 afite irangamuntu ya Karongi wenda kuruta i Rwamagana afite irangamuntu ya Kigali wenda kuruta i Rusizi izo nabyo biri mu bintu bituma gukurikirana bya bibazo by'abantu bato bakoreshwa mu ngo biba bitoroshye
yego ubwo ari byo byose bisubizo birahari kuko hari n'inzego zibishinzwe ahubwo abanyarwanda sinzi nimba kuko batinyuka kuzifasha Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku bibazo by'abakozi bo mu rugo n'imirimo yo mu rugo kuri telefone dufite Siriro na Danieli duhere kuri Siriro Danieli ube wihanganye ntugira aho ujya mu kanya rwose ndakwakura Siriro we
Karame Thomas
urahura komeye
amahoro
bwira umutumirwa ahuri rero
ndi mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda uko ubizi ntabwo nahimutse
ngemba mbizi ariko umutumirwa ntabwo aba
ntabwo abizi umutumirwa rwose numwo ndamukirize cyane kandi ndamushimira
arakumva
n'ijwi rya Amerika turabashimira cyane kuri icyo kiganiro cyiza mwaduteguriye
nitwe tubashimira ko ari radiyo yanyu se
ariko hari igihe mudutumira rigiye mudushyira ku murongo rwose mujye mubigerageza barigiye mudushyira ku murongo ikiganiro kikarangira twatanze na nimero abatumirwa mukabaha umwanya munini kandi umwanya bari uwacu twebwe abateze amatwi
ako naka umpaye isomo rikomeye cyane ndarizirikana ubu ngubu natwagira Yezu noneho nzajya mwambura ijambo kugira ngo ajye ahina
abatumirwa abantu batanga ibitekerezo tuba tugomba kuba benshi abatumirwa bakagira bakavuga bitari byinshi cyane kuko twebwe tuba dufite byinshi byo kubabwira rwose ni umwanya wacu uri
yego noneho rero gusha ku ngingo nawe uhina amagambo tuguhereho
reka nina amagambo ndashimira uwo mugabo rwose kuri icyo gitekerezo kuri icyo kiganiro tugiriye ikindi cyo navuga ku bijyanye n'abakozi n'abakoresha bo mu rugo hari abakoresha babeshya abakozi yuko babahemba hari n'abakozi babeshya abakoresha babo ko babakorera ndabivuga muri ubu buryo hari umukozi wo mu rugo ukora acunga ku jisho rya shebuja cyangwa rya nyirabuja icyo gihe abakora ariko nanone akora kubera ko nyirabuja hari cyangwa sebuja rimwe na rimwe akanyereza ibintu byo muri urwo rugo hari n'abakoresha abakozi bo mu rugo akabahemba intica n'ikize hanyuma muri iyo ntica n'ikize ahembwa n'ibisahani menetse ugomba kuyiriha nibaza niba umuntu atashobora kuba yagira akisida nawe ubwe ashobora kuba yanyerera kuri sima akaba yavunika ngo niba ari ukwiyungo niba ntabe yamuvuza mu mafaranga ye niba ari 15,000 akorera ayamuvurishije n'ubundi ukwezi kwazashira ngo nishyure 10,000 byo kukuvuza akamwemba 5
none igisubizo rwose cya biki niko siriro icyo igisubizo cya biki
igisubizo nuko umuntu niba ari kuvuga ngo akoze akazi ko agiye mu kazi ko mu rugo agomba kuba yaganira na sehuje cyangwa se nyirabuja bakabanza bakumvikana kuri icyo kibazo cy'umushahara n'ibijyanye n'ayo makosa ashobora kuba yabaho. Ikindi ni ibijyanye n'abakozi bo mu rugo biba hari abiba rwose, ariko kandi nanone hari n'abarahohoterwa nanone kuvuga ngo urajya kurega iribuhaye n'ababatana bizi nyine ko bashobora kuba bakumvwa ugasanga ni ibibazo biba bitoroshye. Icyo nshobora kuba navuga muri rusange nanzura ni uko abo bantu ari abantu bo kubahwa kubera ko bateka ibyo ibitunga ubuzima bw'abantu barenze umwe, kubera ko hari umuntu uba ukora mu rugo wenyine ari umwe wenyine ariko agakora muri urwo rugo atera ipasi ategura abana bajya ku ishuri ategura abari mu rugo mu kujya mu kazi ugasanga ni ibintu bitoroshye. Ni akazi n'akandi
ndagushimiye cyane tanga urugero rwiza ku gitekerezo wampaye ku isomo wampaye kandi naryumvise, urakoze cyane.
Mugire ibihe byiza, murakoze namwe.
Noneho duhamagare Daniel nk'uko twari twabisezeranye. Daniel we, Daniel
ndabumva
urahora ukomeye
aho neza
uherereye he Daniel?
Nerereye Daniel mu karere ka Kayonza.
Nawe rero ukubita wa muruka mbese mu magambo make igitekerezo cyangwa ikibazo cyawe?
Igitekerezo cyanjye nge mbona nka leta
yego komeza
mbona nka leta yagishyiraho nk'abantu bashinzwe nibura nka buri mudugudu bashinzwe nko kurebera nk'abo bakozi bo mu ngo, kuko usanga nk'abantu bamwe na bamwe bakoresha nk'abana bato bataranageza n'igihe batazi n'ubwenge ndetse bakiri mu myaka yo hasi, ugasanga niho havutsemo akenshi ibibazo no kuba babonerana abantu nk'abo ngabo. Kuri ibyo mbona nka leta yakagiye ifata yabonekaho bati buri mudugudu dushyizeho nk'umuntu ubishinzwe ubihagarariye ushinzwe abo bana, niyo duhohoterwa rikora ko ryagabanuka. Ku bwanjye numva ariko ni mwiza.
Urakoze cyane Daniel.
Murakoze.
Nuko Ijwi rya Amerika, umutumirwa ni Twagirayezu Marcel. Niko se Twagiraye? Twagirayezu?
Ba neza.
Yego. Siriro na Daniel wabumvise?
Nabumvise.
Ukubita wanzura rero vuba vuba, gira icyo uvuga ku byo bavuze nawe utigomba mu magambo baduhaye gasopo kandi bafite ukuri.
Ni ukuri. Nihuse rero ku witwa Siriro Muvunyi urirukara mu karere ka Kayonza, yavuze ku bintu bitatu: kunyereza umutungo w'abosi, gukatwa imishahara kw'abakozi kubera ibyangijwe, no kwiba ku bakozi bo mu rugo. Ahangaha kunyereza umutungo no kwiba nicyo kimwe, ubwo turabishyira mu gatebo kamwe, hanyuma n'icyo gukatwa imishahara nacyo gishyire mu kandi gatebo. Burya kami ka muntu n'umutima we kwiba tujya tubona n'abaminisitiri ngo bariye ruswa, umuntu n'umuyobozi w'umudugudu ngo yariye ruswa cyangwa se yashoye akaboko mu isanduku ya leta. Kwiba ni ingeso iba mu muntu we ubwe ku giti cye, ntabwo abakozi ku rugo bose biba.
Ubwo nanone ibyo bintu
navuga ngo ntibiba, ariko nanone sinavuga ko bose biba. Icyakora hari ababikora. Buriya rero baca umugabo ikinyarwanda ngo ugayize abyibiramo. Hanyuma kuri iki cyo gukatwa imishahara, ahangaha ni ya sensibilisation nkeya iriho navuze haraguru, ari nacyo uwitwa Janvier w'i Karongi yavuze byo gukorera ijisho, ari nabyo Siriyo nawe agarutseho. Ni ukuvuga ngo umukoresha ushaka ko akazi ke cyangwa urugo rwe rusa neza, wa mukozi ntamureba mu ishusho y'umukozi, ahubwo amureba nk'umwana we mu rugo, ariko ushinzwe kureberera abandi.
Hanyuma
umufasha nk'umukozi aba umukozi koko.
Niko se Marcel, kuri iki gitekerezo cya Daniel ko leta yari ikwiye gushyiraho, reka tuvuge abagenzuzi bareba, ko tuvuge mu mudugudu nta bantu bakoresha abana, uragitekereza wiki?
Icyo ngishyigikiye 95%
gatanu ku ijana, si ugasigende
No, ijana gishigiki yeye.
Eh.
Ijana na mirongo 95 ku ijana.
Aho nayo numvise naho mbabarire. Aha, nuko nuko.
Kubera ko biramutse bibayeho. Icyo gihe natwe ubwacu nkuru ngubu hari gihe nigeze kugira igitekerezo muri 2011 mbere gato yuko njya kwa honorable minister nakoreraga wari vice mayor wa karere ka Kicukiro. Icyo gihe ngira igitekerezo cy'uko abakozi bo mu rugo mu mudugudu twakwiyegeranya tugashaka tike ubuyobozi bw'umudugudu bukatujya imbere tukajya gusura urwibutso rwa Jenoside rumwe mu nzibutso zitaradusaba depense ndende bakadusobanurira amateka yaranze u Rwanda mbere na nyuma ya Jenoside.
Ariko ntiwabikoze.
Ariko zahereye aho ndakurahiye.
Noneho rero ubutaha
cyumvikanira kada
ubutaha rero igitekerezo n'ukigira uzajya ugishyira mu bikorwa. Reka nibutse abaduteze amatwi
twari turi mu muganda umwe w'abagenzuzi bagiyeho bikaba bizwi ko bahari natwe byadufasha gutanga bya bibazo bitugoye bya bindi bituza amahwemo no gufatanya n'izo nzego zashyizweho umudugudu mu kureba abakoresha abana bakajya kwiga mu mashuri. Icyo nakeneye cyane
nuko noneho nibutse abaduteze amatwi ku yingi yari radio Ijwi rya Amerika umutumirwa twagira Yezu Marcel turimo turaganira ku bibazo by'abakozi bo mu rugo. Kuri telefone dufite Abdulhamid we Abdulhamid sinzi ntabwo turi kumvikana sinzi impamvu hari ngiye telefone. Abdulhamid urahari?
Ndahari.
Kuvugira kure cyane.
Koneksiyoni sineza radio mu Burundi niyo radio mbujya tukifatira ku yindi mirongo urazi biragoye mu Burundi Ijwi rya Amerika urazi ko ritafata kendi mu Burundi mu Kayanza.
None se Kayanza ntabwo FM zituruka mu Rwanda zihagera? Mu Kayanza ntabwo FM y'Ijwi rya Amerika ikorera mu Rwanda ihagera?
Nubwo twe kenshi tuyifatira ku radio yo kizi radio zo mu Rwanda bujya kenshi no tuyumviririza cyangwa kwijya mirongo migufi ya shortwave.
Ye nuko igitekerezo cyangwa ikibazo wihuta?
Igitekerezo cyanjye ku ibyo bibazo bigenda n'abakozi bo mu nzu nashaka mbaze uwo mutumirene bashigikanye iki ku mpamvu z'uko kenshi urabye abakozi bo mu nzu baratotezwa cyane kenshi ugasanga barakora ntibahembwe.
Abdulhamid urakoze cyane. Urimo mu rusaku cyane utubabarire. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Marcel
Peza?
Yego, nuko rero Abdulhamid nawe uramwumvise. Ati mwakora iki?
Icyo namusubiza nta kindi cyo gukora gihari kuko akazi dukora tugakorera mu cyizere. Nta masezerano y'akazi, nta shinga nta rugero uretse guhura n'uzakorera mukizerana, yakubera inyangamugayo akakemura ibyawe, wamubera inyangamugayo nawe akaba ari amahoro utamyibye nk'uko babigarutseho. Ariko wabona birenze nibyo navuze haraguru, dufite RIB mu Rwanda, dufite police, dufite inzego bwite za leta kuva mu rwego rw'isibo kugera ku mudugudu n'akagaruka zamuka kugera ku rwego rw'igihugu. Iyo ubonye birambiranye witura za nzego.
Ariko ubwo wunze mu buryo navuze ngira inama iduhe twese Gervais urakoze. Nuko hanyuma se kuri iki kibazo cy'amasezerano nta mashyirahamwe mugira yashyira igitutu nimba ariko nabivuga ku bakoresha, nimba umuntu ku giti cye ugiye guhabwa akazi ko mu rugo akaba ahari atazi n'ukuntu amasezerano y'akazi ashobora kuba yanditse, ntabwo amashyirahamwe y'abakozi bo mu rugo ashobora kubafasha nayo akifashisha abanyamategeko buri mukozi akagira amasezerano yanditse kubera ko nibyo bimurengera.
Ahangaha rero ngo amashyirahamwe y'abakozi ariho bo mu rugo ariko ayo nagerageje kumenya arimo akajagari.
Aha.
Akajagari gateye gatya, usanga bakomatanyije abakozi bo mu rugo, abashoferi, abakora amasuku, abapompiste ku mastasiyo, ugasanga ni ishyirahamwe ariko ririmo udupartema turenga 200. ibyo rero cyarakari ukuvuga ngo ni ishyirahamwe ry'abakozi bo mu rugo gusa bagashaka umunyamategeko akabibagiramo ho byashoboka naho igihe cyose ari ukuvangavanga izo nzego zose ngira ngo ntabwo byapfa gushoboka ariko njyanumva ngo bariho uretse ko rero abantu badakoresha abakozi batangwa n'amashyirahamwe ku bwa kondisiyo ziba ziriyo kuko ni hahandi niba ukorera ibihumbi ni urugero 50 bitanu bihita bijya muri rya shyirahamwe kandi ayo mafaranga agiyeyo akaba ari amafaranga utazigera ugabanaho si ukuvuga ngo ni umugabane shingiro uri gutanga si ukuvuga ngo ni ugukoteza ngo igihe runaka bazakugoboka oya ubwo ngo ajyayo nk'abakurangiye akazi buri kwezi waba utayohereje bafite uburenganzira bwo kugira ute kukwirukanisha ubwo rero nabyo mba numva bikirimo rwaserera ibintu bitarasobanuka neza
hanyuma ubwo ngubwo kuri icyo kibazo cy'amasezerano nyine kwisunga amashyirahamwe yego nubwo uvuze ngo ko harimo akajagari ariko akajagari burya hari igihe abantu bakarangiza ibikorwa byose n'abantu hari n'ikindi kibazo cy'itegeko rirengera abakozi bo mu rugo ibyo ni ibibazo by'intumwa za leta na guverinoma bayo amashyirahamwe ntabwo yego
ibyo nabyo ubu mu Rwanda bari kuvugurura umushahara fatizo kubera ko bari kuvuga bashobora ko bagiye kuvugurura umushahara fatizo ugomba umukozi wa nyakazi n'umukozi w'ukwezi kuko umushahara fatizo bagenderaga bamaze imyaka 40 icyo gihe bategekanyaga ko umukozi wa nyakazi atagomba guca munsi y'igiceri cy'ijana imyaka 40 rero irihiritse ubu rero ubwo bagiye kuvugurura umushahara fatizo nibyo navuze haraguru uba ari ukuvuga ngo dufite nk'abayobozi wenda reka ntange urugero rutoya uburyo byakumvikana byihuse
vuba vuba
ubu nk'aho mu mujyi wa Kigali haba mu mujyi wa Kigali hageze umuyobozi w'umudugudu uvuga ati akabwira abayoboye mu mudugudu akababwira ati abakozi bo mu rugo banyu mubaduhe tubafitiye ikiganiro wenda kiba ku mateka y'u Rwanda ya jenoside cyangwa se uburere mboneragihugu dufite itorero twatumye umuntu uraturuka mu itorero abaha inyigisho icyo gihe dushobora kumenya no gutanga bya bibazo kubera ko twahurijwe hamwe naho uyu munsi ndaza gukorera hano mama rukwezi kumwe mbe nagiye ahandi nagurutse ni mu kirere kubera iki aho ngaho guhita ude uvuga ngo amasezerano aragenda cya amasezerano twayakora ku buryo aho byaba ikigoranye mu gihe na leta ubwo itaratangira guhuza ba bakozi ngo bagire inyigisho babaze gukunda igihugu
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nigeze gukomoza ku bushakashatsi bwa Manirakinga Manase yatangaje rero mu 2020 muri ubwo bushakashatsi ashyiramo agatekereza ati kuki abahanga bariya bashakashatsi bakomeye muri za kaminuza cyangwa se mu zindi nzego z'ibigo by'ubushakashatsi ati kuki batajya bibanda kuri iki kibazo cy'abakozi bo mu rugo by'umwihariko ngo bamenye uko giteye bamenye uko kuko nubwo bushakashatsi bushobora gufasha gukemura ibibazo bimwe na bimwe ati gusa hari igihe amaradiyo akora ibiganiro kuri ibyo bibazo uwo ni Manirakinga Manase ati ariko rero nta bushakashatsi buhari bukorwa ku buryo bwimbitse uyu murimo we rero ushobora kuba ari n'uwa mbere kuko umuntu w'umuhanga wo muri kaminuza wawukozeho ibyo ari byose aravuga ukuri ikibazo cy'abakozi bo mu rugo no muri iki kiganiro biragaragara ko kititaweho uko bikwiye kandi nk'uko abaje bose muri iki kiganiro bavuga bati n'akazi gakomeye ni umurimo ufite akamaro cyane ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Hakizimana Efron Hakizimana we
Karabe Thomas
uraho urakomeye
uraho neza Thomas
bwira umutumirwa weherereye
nitwa Hakizimana Efron ndi mu Karere ka Nyanza mu Murenge wa Busoro
yewe ubunagura amagambo
yego Thomas
gusha ku ngingo ubunagura amagambo kubera ko baduhaye gasopo kandi bafite ukuri ko abantu tubahaye ijambo rikarambirana
nigeze kuba nanjye mu kazi ko mu rugo 2011 na 2013 sindezurubwa aho hose nabaye habiri ariko abandi bagenzi banjye hari aho babaho nabi abakoze mu rugo hari aho baba nabi ugasanga umukozi mu rugo arakoropye noneho urabona haba hari abana bakaza bakahanduza mabuja cyangwa gatabuye yaza gasanga haranduye agatonganya wa mukozi w'irugo ikindi abakozi bo mu rugo toma uzagenzura nta na rimwe basangira na bashobora cyangwa ba nyirabuja ku meza amwe
kubera iki
ni kwa kutafata abakozi bo mu rugo nk'abantu cyangwa se nk'abana babo bakabisangamo niyo mpamvu rero usanga hakizere batugirira
ye hakizima ndagushimiye duhe n'amagambo urakoze cyane
Thomas rero
ndagushimiye reka duhe na Samuel ijambo kugira ngo n'amasaha aragiye nawe tutamunigana ijambo
mbabara navuga amasegonda make
oya nabaguhaye umwanya munini cyane kandi Samuel nabategereje urakoze naho ubutaha humura tuzongera tugwe ijambo Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda duhamagariro Samuel Samuel we
hello
urakomeye
ndakomeye cyane
uherereye he
mere Kigali
yego
mu karere ka Gasabo umurenge wa Kimironko
ye ukubita wanzura rero mu magambo avunaguye cyane
nakomeje kubumva mwakoze kuri iki kiganiro mwa mwateguye ku bakozi bo mu rugo ibibazo rero ibibazo byo tugira ni byinshi
nawe uri umukozi wo mu rugo
nagenze ubungubu
yego
gukora amasaha menshi umushahara mukeya mbese ni byinshi gusa hari n'abakozi bitwara nabi nabo barahari ariko muri rusange iyo ugiye gusanisha abakozi n'abakoresha usanga bitwara nabi kenshi wasanga ari abakoresha ubundi aka kazi impamvu ni uko usanga abahohoterwa cyane ugereranije abakozi n'abakoresha basanga abakozi ari bo babangamirwa kenshi bitavuze ko hari n'abakozi ariko baba ari abana
igisubizo cya bikihe ni ukugira amategeko abarengera ni ukugira za kontra zanditse amasezerano
y'akazi uwo hari uwo wumvise arwanya ikintu cy'amashyirahamwe
yego
ahubwo yarebye ashoboka bigashyirwamo ipeki bigashyirwamo imbaraga buri mukozi ayavuye mu ishyirahamwe
Samuel we Samuel ndagushimiye ngushimiye igitekerezo cyawe iminota iradushiranye kandi nanone twibuka isomo yuko buri muntu azajya avuga amagambo magufi ndagushimiye
yego murakoze cyane
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turagere rero ku musozo Marcel mu munota umwe rukumbi waduha umwanzuro umunota nawe utageraho
umwanzuro natanga rero ukubiye muri iki kintu gikurikira Leta nimenye ko umukozi wo mu rugo ari we shingiro ryo gutuma akazi ka Leta kagenda neza umuntu ugiye ku kazi ka Leta asize nta mukozi afite agenda ahangayitse ntakora akazi ka Leta neza udafite umukozi asaba konji ibiki byari gukora bikadindira Leta rero nimara guhagurukira ikibazo cy'abakozi bo mu rugo ikabaha agaciro bizatuma n'umusaruro mu kazi ka Leta ubasha kwiyongera umukozi wo mu rugo nawe akeneye kumenya amateka y'igihugu akeneye gusura inzibutso abo ngabo tuzabifashwamo n'abakozi n'abayobozi bihite b'inzego za Leta bahereye mu midugudu tuba dutuyemo tunakoramo
n'andi mahugurwa ariko ntabwo ari amahugurwa gusa ku byerekeranye n'ibyo ngibyo uvuze n'amahugurwa mu rwego rw'akazi abakoresha urumva badakwiye guha amahugurwa abakozi babo bo mu rugo
ibyo ushaka kubaho neza niba ngombwa ushaka gukira indwara yirata ubona bitagenda neza uwo bagomba gushaka icyatuma bigenda neza ibyo ntabwo nabigarukaho birumvikana
kubera ko wanavuze yuko kugira ngo abantu bareke gukomeza kubita injiji bareke gukomeza kubita abatagira ubwenge ibyo ngibyo byo kwiga ndumva biri ari ngombwa
nabyo ni ngombwa ntinavuze ngo nuza gukoresha umuntu uzabanzure b'imyaka afite kuko iki gihe mu Rwanda benshi basa nk'abigira ubuntu abana benshi banyuze mu mashuri utanyuze mu ishuri ufite ikindi kibazo ariko guhugura umuntu ujijutse ni ibintu byoroha cyane pari raporo no gugura injiji kandi generation yacu y'abakozi bari mu ngubu ngubu hasi ya bose ndamamya ko abaranyuze muri za tronkome abandi bararanyije
nayo kwagira Yesu Marcel ndagushimiye cyane wari umutumirwa w'iki kiganiro muri isanga ikiganiro cyavugaga ku bibazo by'abakozi bo mu rugo n'imirimo yo mu rugo namwe nshuti zacu mwese uko mugana ndabashimiye cyane mbabajwe gusa nuko ntabakobwa baje ariko ubwo ndizera ko bazikubita gashya murakarama.